The reason for this gathering is because of some intel that I've received. My sources have revealed to me the word that's on the streets. Is everybody here? Y'all can take a seat. And I believe that now we can proceed. Now there's a heist that is about to happen. It ain't no way that we gon' let it. We need the whole team and probably them paramedics. We're looking for a black van. We don't know where it's headed. That's why we need to work fast, because you really gotta get him. The whole plan is orchestrated by six guys. Apparently it's hard to spot them because they're disguised. And since they're trying to get rich by breaking the law, let's just get one of them and convince them to switch sides. A bargain plea is all it takes, and it shouldn't be hard on we own the state. I'm the chief, I'm on this case. How they gonna try to fight police? This gonna be great.
I'm in the game, they'll never find like me to relate. I got no master, pull the trigger, just a shot, I kill it. Oh yeah, I'm heartless cause I know nothing about feelings. I fucking don't care after messing underwater chilling.
Checking a current, why they acting like they don't know who they fucking with? When in the real sense, man, I'm the nigga like Schwazin' it. Through they duck in it, ski mask about to put the work in it. Put in a sundandang and 30 bullets, I'm a market with.
Hamakarani wanajichacha na mambita jiwa mekafunga man. Loha tu checking a mutu tunaenda kuchukua hizo mabunda ya. Tuko rada ya mambanga kabla wajafika si tushaka funga ha. Tukiwinda sa tunacheki kwa runinga vile tumeungusa wa.
Remember wakini nyesha kisogo, saika tafeli na nendo the logo. Ngoso na swane kileta nizogo, naskizwa na iro Tanganyika kidogo. Kongo noti nataka kwa walenje, hii ni kitu nono semi kaliche. Kani wera utabonga na manager, ikwangi smoothi na kwanga na challenges.
Huku ni si tunaletaga shida, tumetanguliza you follow the leader. Mondo ni faster, hatupotezi mida, sini wanyama tunalalanga mbuga.
Tunalalanga mbuga, smogi yo unga, shot niki shuti na kwanga ulunga. Kawe ni simba misimba wa yuda, mblena kincheke na boss kama ruga.
Mishoni ni safi na hakuna kitu, inakuja kunikatizia. Beba silaha zangu bila worry, nitaziko kinikikaribia. Kamarada ni safi, toka pole pole majirani kusafishia. Anything inaruka mbele yangu, sibahatishi ni namalizia.
AK-47, Mac 11, skunjo kuchocho bro, nimekaripia. Usijali tia, kani rap ni mina, shaking na current, umemari here. With the best pillar, DJ Khalidia, leo ni kwa dandia, tushapanga idea. Tukisha wapora, tunafuata njia, nilimea, chubro, nilipandilia.
I had them asking, who's this chick and where is she coming from? I'm the one you've been waiting eagerly to get in the ring. I'm not in a hurry, but you know it's never early though. Hanga imevamia my people, so niko hapa kuspin. Ninatembea kwa hewa, sikanyagi chini, mepoteza gravity. Na pepe ya all over, municheki, munataka niuliza how to be. Ligi mebadilika, nacheza na mabazenga, wananyonyesha garils. Nasi ni kama naringa, na bambika, nikiona hii matunda ya bidii.
Kakuna popo kwa scene, gunshot, target alikufa clean. One shot, man, I be feeling like Will Hanko, kwazi libidi watu pige magshot. Kumbap, tuna rap, kibera dirunda. Tuna trap, weni bitch, tukupate dunga. Umedunga mavunja, weni kapta, tupata inda. Tuko lap, you can see it in that, on the map.
Atikatona, taka kolabo za bure.
Fuck that, pigwa slap, bah! Inakuwa mada case tukiwasili.
Wanataka sound city na watu wana sound silly.
Oh really?
Nasikia ni juzi chuli shinda mili.
That's cause I pull up with the Draco, leave rappers all in their feelings.
All you cats is acting up, but you rapping it ain't for really. Kauko sawa, misko sawa, iyo story wachia mviri. You bunch of iPhones, ndo mwezi weka siri. Uli shinda mili, bambona ukai katajiri.
Nope. Lipata pake bronika invested, no resting. Zingine nika save, why you questioning? Back in the streets, watu bongi na masanse. All I can say, headquarters tuta pull up na masenke.
Amevurisha mabia ya nataka kanjwe. Siapa nizogo unabishana na ma big thing. Tuma mambanga tawapona di mabunde. Jachisha tukifika utajua nani ya kona sentence.
Mkona sentence, but all I can gather from this is vengeance. Surrender now, cause in a few we bout to make an entrance now. There's only two ways this thing is gonna roll. And call me Spill, cause I'm just trying to warn a bro. Kuna option ya kamiti, unaza talk on a parole. The other option it is sassy, and we know how that goes. But clearly, I see you decided to choose death. You ain't ready to negotiate, now please, who's next?
Ni murasta wandonyo, na nkadogo dho miwa mada kwa soko. Miwa big ya show, femsi mini, MC mini teacher. Ukuivya tuogopi kuchachisha kuchoma picha.
Choma picha, choma visa, choma CV, choma sifa. So nauliza mbona chuki, mbona sira, mbona vita. Nasikia chicho piako apu mumeshi. Kamtoka sita, ngoja sister. Amogopi makarao mkona kika.
In fact makarao ndo dhani wando ututishi. So bunduki wanabeba hazi wezi tugwaiza. Samahani tafadhali hunileshi kwa sahani. Mindo ratili na wapima nyuma na mbogi ya fida.
Sana sana mkua ga beast mode. Na swezi distort mafala bado wana kiss gods. Bado wana tiptoe. Tipi tip do, ikipiga reggae show. Izi do tunazisakanga uku home baka kwa shows. Ikenya tu sahi tunajitanga danger zone. Tunapendaga shere juga vai nanga form. Usani pime kwama kwa magunza onaga form. Ndo juya wakta kiche kivile walimada gengeton.
Gengeton, kisumua biro girende wrong. Danger zone, gimanya nyaka kikora zone. Ane zone, ombido achamu gyo renge god. Ya une dot, hata juwa jui cause I'm the god.
Adwa nyoba, tikwari atu negweka. Dhirikari nogo tweka, tomarege mana shoka. Na min shabonga, nandenga ncha ikoka. Ya mdomo siya chocha, kwani hii change buda inanzaga.
Ni mine wewe, sio vita. Takaya kuku na mwewe tukisha sort difference yetu agiza upewe love to lewe tukichana tukilalo ya lele nimechoka na hicho kibana tusonge mbele tuhimsiki mebeba mabata kuna karata inasakata zeki mtu alileta matata ilibaki kidogo ni umoke na timi na bado washenzo alikata so usinipe msomo ni dhani umesoma na kumbe ni shule ulihata
nonsense ibendi wayo mangenya ngoma racha ngoma timi uhero gabanduka jija miriambo ingitum kitimi samoko uhero kabondo ji ibedi ngeo akuongo ni kidwaro bedo wa life surrender faster this is the whole police mkona chese kutoka ingori only gamta comply na wezi banja vako apa we don't take no lies Elisha Elina Ben C don't even try to offend me nasikia nyini ma MC mkitaka kubonda
toka kitambo majina ni Elina Saina chana katakzin kwa grind na kwanga hard so yapa ni crime scene my time ni pate back na kika tai chi kantai ni kame back wa lai mtani ti
washa ni DJ na Ben C mtani wananita the true ninja ama prichana scan menaswa juni kama ni nakicha kukikuchani na tisha daily nazidi kuchachisha hata licha ya konywa bado tu nazidi vimba kichwa
yeah. Sezi kantaka skamfuko pia iko chakas nilikuwa na saka kakrobatic flani ya kosakas wakaleta frakas kuni dhulumu kaga vimakas ati na trespass plus na kas kama raskas
na zangu rastas zimefanya nkashiki kan mesiki kan kipiga dili katili alkadhalika na keep it clean kadobi hawamini njili nimeshika wamesiki kwa kisema mrasta lazima panki ya meshika
juja dasta uju master meku confuse na gangsta weni pasta sijui kwa nini unafanywa kadasta
true factor in fact sami ni friendly kuliko kaspa hata maji siwezi kata mi uvumilia kama cactus
mi ameninasa kanitandaza ati nilikuwa napiga anasa pingine sasa nitoka kitu lakini sina hata shilingi ni tafash
usijalika kitu utapata lakini usidhubutu kuwapa itadhibitisha tu umeblanda so kitu tutafanya ni kuwapasha
mister hii ni business swiss pit kudisturb risky kudiscuss jwa blisters kwa hii class tricky wametukalia kiti na daia inyiti kuwa discharge ni normal tuneza dead ya kamiti
mi don't go in charge this tweets and in fact siski easy excuse muna toa zina disturb this be the last chance to say to shut dispatch 50 tactical soldier samta keep up chill please
still bado na kesi juu venye madrapa na kill wanan consider kama messi venye na droga na skills na compose until ni pop smoke kwa drill niko madre adi snoopa na day line is still
a line is still na benzi mina keep it real bible scripture na prayer ndo zina shift my thrill na still I'm ill na haibidi ni pop my pill I am amelipa bill na si speak of will